isaqamba ijilesi isixaxa ubuntu mabande ezweni ukuthula makwande uvame ezweni ukuthula makwande uvame ezweni Abantu mabaxazulule izinkinga, abantu mabaxoxe, abantu mabaxolelane, xoxani, xazuluzane izinkinga, xolani. Ngokuthula bakwethu, khethani ukuthanda kunokuxokozela, yekani ukuxokozela, yekani ukuxokozela, ukuxokozela. Ubuntu mabande ezweni, abantu mabakhethe isixhaxhambithi kune-xenophobia. Isixhaxhambithi lesi, isixhaxha.